Rabaran's Radio, in Ilembaya Mzee.
Guys, this is Belinda and welcome to Rabaran's Radio.
Don't talk on the shit, koko hapo kibas. Been a lover, me she wanna trust. Kawe si gang, usi kuje visas. Life tuna live as you wish, as you want, as you win. I'm a bro, tuna shi. Don't talk on the shit, koko hapo kibas. Been a lover, me she wanna trust. Kawe si gang, usi kuje visas. Life tuna live as you wish, as you want, as you win. I'm a bro, tuna shi gina love. Oni jis, ona do, oni family. Show how my raise respect as no come. Said koko sina, me baki vibaro. Sorry, mpua wako, me folia machamp. Nyin maji, tunafunza kutrap. Kutrain, ili anza from my way back. Pussy suwe, gani mino kukam. Nikumbuka ze siku, nikiparara mta. Full G, sana temba na start. Sijone, cha pride, me no realest of once. Usuwe kona pressure, kitresa di match. Baby, ni show, ila vyako ni real. Give me sloppy, kwa jam, tuki whip. One in a million, trick kama queen. No time, ni kuhat, so na jesi kumin. Adion in a light, ona tragi kudim. Mama lynch, ona bug, uta win. Dem wanna fall, juhi, game,
guys,
for clean.
This is Selena, and welcome to Rabaran's Radio.
Grind, na kuna funny rappers on the side. Struggle daily in a rise, na kwa hood, bado tunashine. Shine in my weakness, kuna vitu nimesi na hizi eyes. Awezi ka wish, man, still tuna big flex. Balitani kihop kwa imaza na space, tuna kill shit. Nini maji wana grind on a daily. 66 uko all paper chasing. Life's in a journey, na hope nita make it. Bring me na chasing, na just see a wengi. Your time, ili wish ugendunge kwa sali. Sad soul, ata kama ni kiki, na doni tereza, disikus kwa rainy. Johnny ni mbrong na magun, tukitresi na trust. Why hot? Ana feel, ana feel. Good nigga, nimezoea like kumove kwa tangu niko young, so I'm sorry my niece. Ojo kwa tuila mjo ni real. Siezi kukap mini nigga wa street.
JK and Bass on this.
Na feel it's like you can come for me. It's only nice if you look and see.
Rabaran's Radio, in your own by MJ.
Na feel it's like they can come for me. It's all in the eyes, if you look, you see. Nasikia hii beat in a melodies. Old way back in a zone memories.
Only the flesh that you think in the world. This is Rabaran's Radio.
All time takatuku kuwa free. Free madiko free, ngovo free. I had to let her be. You can do whatever you want. You can go wherever you want. Mandi ya cautious G. Ignorance is just a bliss. Beautiful wife, beautiful kids. Ali smile, alafu akani kiss. Some things, you need peace. Says kumbuka my mom's grave. I wish dad ange kwa home some days. Who can I trust? Who can I trust? Sometimes I think about the past. If it was written, it what it happened. And Allah never forsakes his servant. That's like what reluctant, cause I'm in a place in a band. I still end up to my standards. Spread love and kindness. Don't get left too priceless. Like leaving a legacy, or kushindana kunywa Hennessy. Spread love and kindness. Don't get left too priceless. Like leaving a legacy, sio kushindana kunywa Hennessy. Chips on flights, what's your shoes? Says chips on Ubers na kuja. Niko mali crowded na gunga. Niko mali crowded na gunga. And I feel it's like they can come for me. It's all in eyes, if you look, you see.
Hey, hey, una come. Niko na visa. Niko kwa simu na nasikia bashi na shika. Je, kuna madem, kuna maliga.
Guys, this is Belinda and welcome to Rabaran's Radio.
Ah, ah, sitaki vita, nashikisha na mavela mabichwa. Na tukishikwa joma pemo na lisa. Tutoke BND, twende BNB. Niko DND, usi jam. I will be RB.
Mihadara kizisha anza kunidanganya ye. Hadi najishuku sana. Zimelipu zimenichanganya ye. Napenda vitu si ufanya vile inafa. Nero bog na matin.
Sikia, kwa nini kiasi? Kwa nini?
guys, this is Belinda and welcome to Raburangs Radio.
Manze, hii ni ila station utasikia hadi siku utadedi.
Kwa nini? Sikia, kwa nini kesho? Jo, protect your shine, protect your star. Kuna sewa naitaka brav. Kila time ya fifth kamusha na chikumbusha ndo meanza farm. Ten toes that way thing that I got. That's why niko hapa man. I be feeling blessed so lately. Vitu niombea na pata man. Protect your shine, protect your star. Kuna sewa naitaka brav. Kila time na fifth kamusha na chikumbusha ndo meanza farm. Ten toes that way thing that I got. That's why niko hapa man. I be feeling blessed so lately. Vitu niombea na pata man. Vitu niombea na pata man. That's why na give thanks. Mali metoka ni Mungu man. Born and raised na masugu man. I can't associate with voodoo man. Cause I'm a good good man. I can't associate with voodoo man. Cause I'm a good good man. Kuna lot nime sacrifice. Life ni game tuna roll the dice. Inshallah unless I can't do twice. Nisha pay the price. Watch me rise like a kite in the sky. Look deep in my eyes. In a harbor you can't see me cry. Look deep in my eyes. In a harbor you can't see me cry. Only once now was it rewind. Fate yako ni weku decide. Uta ride or suicide. Nilikuwa smart nika improvise. You only once now was it rewind. Fate yako ni weku decide. Uta ride or suicide. Nilikuwa smart nika improvise. Yo, Brooklyn sound wana recognize. Na check my op. Jako in disguise. Na fight my demons ziko inside. Na protect yo whatever is mine. Na fight my demons ziko inside. Na protect your shine whatever is mine. Kuna sewa naitaka brav. Kila time ya film fika motion. Na chikumbusha ndo meanza fam. Tento that way thing that I...
Raburangs Radio. Inile mbaya mzee.
Jia nini ha? Tunabisha na jia nini ha? Skills za jia nini ha? Fiudishi jia nini ha? Tunabisha na jia nini?
Jia nini, jia nini, jia nini. Jua nini, jua nini.
Tunauliza na jua nini. Tunaidishi jua nini. Tunakusmoke jua nini. Tunakufight jua nini. Tunabisha na jua nini.
Jua nini, jua nini, jua nini. Jua nini, jua nini. Jua nini, ha.
Kijana handsome. Niliacha Mazda. No rap cap cuisine na Ford Mustang. Suck your mother, yasa. Let him to Rajaza. Fuck Netanyahu Gaza. Pius Mwiru naleta nuru mwangaza. Roll the riba vishi Fredosh kwa duka anakanjanga. Simple boys no maombre. Na roll nanguna anamkwanja. Sikuzi ni nini wanasema. Kasi mpesa basi nyamaza. Kiongozi uliza tamaza. Kwanza nyamaza. Jahazi jaza. Kabla kabla. Haba na haba. Maza. Anapenda arufi ya dinga. Anapenda arufi ya irori. Anapenda arufi ya dinga.
Jua nini haa.
Tunabisha na jua nini ha? Skills za jua nini ha? Siudishi jua nini wa? Tunabisha na jua nini?
Jua nini, jua nini, jua nini, jua nini, jua nini.
Tunauliza na jua nini? Tunaidishi jua nini? Tunakusmoke jua nini? Tunakufight jua nini? Tunabisha na jua nini?
Jua nini, jua nini, jua nini, jua nini, jua nini.
Mother nauliza, why did you shoot my son? Ni juu ya nini? So do this year you did this group, not even one
journey. Ikona key cause this Swiss are master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece, our poor, they be freaky brown girls want piece of me. Ikona key cause this Swiss are master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece, our poor, they be freaking me. Say she got my little kid and she keeping it. Say she got my little kid and she keeping it. I'm on a 85C, I be ripping it. He track me calling, ikona chili. Master to go on top, car ceiling. She a body lol, she be freaking me. When I'm not around, she be watching me. We the bad boys, we be kicking it. Tuna leta tera bro, we be killing it. We be killing it from Jan till December. You like it or not, my bro, this a banger. My cup empty, call the bartender. Velen ili pop that thing while he surrender. Masterpiece aka first spender. We got the big toys, my bazenga. Benz black in a kakandenga. Na nikitoa poa na ipenda. We gonna keep cause this is our master key. I be grinding all day, I be pushing P Hennessy kicking in. Masterpiece, our poor, they be freaky brown girls, one piece on me. Ikona key, cause this is our master key. I be grinding all day. I be pushing P, Hennessy kicking in. Masterpiece, our poor, they be freaking me. Say she got my little kid and she keeping it.
Yeah, she keeping it, me no baby daddy. Baby girl, Mr. Kiotani. We don't look alike at Ufanani. Hizo lips, hiyo zangu zinakafani.
He changed mine, afanani na Mr. Right. Kani wangu ageshika mic by me na shika flight. Flight inatoka night, flow ni unrecognized. And I'm fed of heights. Flow ni unrecognized.
Yo, all along when I do team fit east. Is it sweet, Suki Jan?
Again, I'm ready for fucking demand in there, no?
Raburans Radio, in the Empire Zay.
Yo, all along when I do team fit east. Is it sweet, Suki Jan?
Aji, tuko level moja wuna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tutwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na magramba, na itos, then na glop, jana.
All along, wanna do deep in east. Is it sweet, Suki jana.
Aji, tuko level moja wuna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tutwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na magramba, na itos, then na glop, Changu zile fako those days. Ata naku njive sila bado wako njaits. No filter ni kikemba menje. High school nilikuanga Dr. Mwenje. We jua, uko inje. Doni tumize kichwani labda finje finje. Hey, indio life ya jiji. Mgunaka ni poko lali kwa baridi. Ditney, speedy, mristi, mbigi. We ain't kidding. Kwani we ni cheesy, nini blinking. Nini bling bling mingi mangiri. Nikro denge denja dinji. God bless the king, long live the queen. Sky lacking bila class, missy Aladdin. Tozanga bad big, kama kawa mini zing. Dr. Rick, big bruh, this a daily job.
All along, wanna do deep in east. Is it sweet, Suki jana?
Aji, tuko level moja muna tani. Feli mrazi na tubanji, area jamu na tutwani. Hadi abroad, then abroad, na mabros, na mabramba, na ikos, na mablo.
All along, wanna
do deep in
east. Is it sweet, Suki
jana? Are you listening?
Listen!
How can a man talk bad?
Bad.
How? Well, nyamaza kutakisikia track ni maza.
Aha.
Pipa vet. Listen. Here no see, no speak, no evil. Umezeka sini angel, I'm a demon. To me move from to this season. Go chop up than the season. Opal but bila reason. Condition, na focus na mission, na focus na mission. Here no see, no speak, no evil. Me say Cassini, angel, I'm a demon. To me more ground to this season. Go chop off than the season. Opal patch be la reason. On this condition, na focus na mission, na focus na mission.
Man, I live this life. Thank God if I see another day. Woo. Nothing happened by accident. It's all by design, got a pride up in. She got a waist that's small like name. Yep. Sweet one, she got lots of kids. Pop shit, no ice, it's paid. I like to keep things brief like a kid. Got something to say, come say to my face. Been bad from queer for goodness sake.
Me top short and me come na gun. Kutila mafala, manze only fun. Nanlo a chocho, neza rap. Manze my bro, better stop the cup. Me name deadly and that's a fact. Couple bitches, you rapping fast. Sitcom boko, you chasing guap. Niggas locked up behind them bars. Easy peace, isn't it fucks? It's flex to beef, I give no fuck. I've done my part, I came to rap. Now it's time to hit the blunt. Done.
Aye, I'm a bad man, bad man. I had to think of a plan round here. 5-8, we still representing. Got one life, why are you stressing? Keeping it fresh, I do spiritual cleansing. And I never kid about impressing. All of my L's, they turn into lessons. Lessons they don't know about me, just guessing. Don't play with the gang, stop messing. Swing that blade, I ain't talking about fencing. Swing that, ching, ching, ching.
Here no see, no speak, no evil. Umezeka see me angel, I'm a demon. To me more ground to this season. Go chop off than the season. Opal, but be la reason.
Manze, hey,
shake a chin, you can say my fuck shit. Roll me a fucking wrist, cause bro, ni mefanyanga something sick. Where's your lay one till you drill? On a gliding spree, more blood been spilled. Bro, marangatu mefanyanga sin, more hate is something real. Cause streets, my G, more hate is something real. Trending squeeze in a hack, you have to analyze in a trend for Twitter. Brandon is showing his first issues, cause last more alive on a day, it's a cheaper. Ring a cow, con top point, not it's a matter of time to crush kwa pipa. And a die and a beef, na who? Come to show, Kablo, usha wife who shoot. Kablo, and insist not trace your sin. One touch, any jokes on you. In my rang it, na straight up Peter. Come no beef, we plan to cook. Nigga, how I die, he's more. Cause feel like me checky and a dama. Boom, and a duck, a goose on set. We dress to suit, drill, na fanya too. A 10 on 10, no kirek, my shooter. Ching, 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 akuna blade, na rusha. Brawl in show, ni sibonge. Mob, be a silent G, be a silent ruler. Can't make wrong, it's no mistake. We'll never be sorry, kuna reason, Buddha. Nikitop, wanna get more loss, my losses. Wanna cool, ama ukuta. Ushaika chini ukasema fuck shit. Roll me a fucking wrist cause bro nimefanyanga something sick. Wezi elewa until you drill. On a gliding spree more blood being spilled. Bro marangapi nimefanyanga scene. More hate is something real. Kwa streets my G more hate is something real. Niko busy nkisaka yo freedom. Bro na nitest that to your mouth. Usidai his smoke for fun. Jua light ukimate si delay ku plus. Niko busy nkisaka yo freedom. Bro na nitest that to your mouth. Usidai his smoke for fun. Jua light ukimate si delay ku plus.
Clan. So Chatukia Nakuram kama clock. Yo, BMT. In it.
Raburans Radio.
Juni mepiga tick, my nigga usi talk. Chatuki up, naku round kama clock. Niko mekosa biz, nashindo kini stocks. Chatuki up, naku round kama clock. Naku round kama clock, naku round kama clock. Chatuki up, naku round kama clock. Naku round kama clock, naku round kama clock. Chatuki up, naku round kama clock. Sometimes I wonder why, nashinda mkini try. Nika kusema world boss ati amekosa vibe. Prepare his oma file, napita nkizi sign. Na cover up your scene, baka yesu lindi deny. Ata kama umeniti, my nigga nda kuchai. Mpwana bonga shit, anadaini mwan block. Anadaini mpei pipe, jome block. Kama cho, you'll find me at your door. Don't you worry, don't you knock. Juni mepiga tick, my nigga usi talk. Chatuki up, ndaku round kama clock. Nika umekosa biz, nashindo kini stocks. Chatuki up, ndaku round kama clock. Ndaku round kama clock, ndaku round kama clock. Chatuki up, ndaku round kama clock. Ndaku round kama clock, ku round kama clock. Chatuki up, ndaku round kama clock. Mabom, mabom, zina block wa hizi chom. Manoti na makoin, zina flat kwa hizi float. Wapoa ni warude, denda ulize mama's boy. Respect ndo natako, sinitiz kama toy. Kwa megrefu mwage soil, unfunge ndani ya foil. Ni rock kama mix. Hata uniboil kwa game siyezi lose. Siwezi kosa point. Nataka huyo Steph Jumina bana boy. Helicopter na the best. Kwa streets wana to trace. Tuna take big steps. Wana move kama rats. Selector na win bread. Goals na attempt. My G's are the best. My G's are the best. Mills ina double. Kanganya za double M. Drill tunapiga utadhani GRM. 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 Yo, say my niggas with the best. Check Mad clan, mad clan. Juni mepiga tick. My nigga usi talk. Chat.
Set the operation nice and pretty. Roll one up, yeah. Things it can get tricky. Napenda kumedi na mziki. Kama ni mapenzi then baby. Ulinifanya nini? Cause I really wanna get time. Really wanna get time. Nigga know ya, like any time flies. Ntaku treat like I'm supposed to. If you just let me show ya. Ntaku pour rest on my chest and my shoulder. I must have for my tele. I think him and I fell in love overnight. Loving him since then. I must have for my tele. I think him and I fell in love overnight. Loving him since then.
I've been home. Without you by my side, I swear I'm not able. This thing called life, I feel I'm not stable. So you are my lifeline, my only portable. Oh, my Avevo.
Look at the stars, shining so bright to get your attention. But we're so in love, so magical, eh? I'll never love again. Believe it's planning a future now. And when we make love, you taking all the pain away. Oh, Dina Timbra na de universal love me. Me ani chango atonde na te. Pokna, pokna yudo machalo kodi yale. Moni ani bede. Abide lona ni lwanda migel no. Okana go e pain. Okana po di. I must have for my tele. I think she
like kakala wani. Ne kakala wani.
Another day, another crisis. Keyboard warriors still typing. Mini lover, siku hizi spendi fighting. Na mahita hawa wezi nkua timing. Na hata wakinita guide. I know my baby will be by me. na wakini seti kwa IG. Dawa ya watiaji huanga silence. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Say my number, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my number, my guy.
Chaper con dinero na hero kasi anda.
Say my number, my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my number, my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi utesanga Nairobi. Sele, sele, zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Yaki wewe, wewe psi nirekoti. Kesho nipate mmesha niposti. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze.
Okay, skiza. Squeezy rap ni therapy. Nishajua difference ya congrats na jealousy. Tangu dozi kam, kila msejo ni relative. Nilipata revelation, this is the genesis. Heaven is the goal, but your course in a scene. Look into the goat, hivo ndo mina feel. Wameingiza njeve na misi nanga chills. Design ya Martin Luther Buddha, niko na dream. Nyeko kwa billboard, do I get the bigger picture. Game bila Loki, nikadaro bila teacher. Nilitoka system na niko kwa kila speaker. Hapa siyati nini mwenye nguvu ndo napishwa. Big stepper wanafuata nyayo. Nilisha chukua the crown na nka kwa manayo. Sahi bado koja tea, uko in denial. Wako ready kuni judge, mnino side jenye grass iko greener. Hadi kukistorm bado mina stand tall. Neza pull up na kibenza mabima. In a come from within, I was born to be king. Naona critics wamegeuka believers. Tulianza jani na the real ones. I made it this far cause I'm a dreamer. Put your drinks up, this was for the dreamers, okay. Sa zingine miu film kana climb na sifiki. Money on my mind, swata simu misishiki. Buzz na marimes dosa fanya nishi fiti. Life ni kama magic, ineza get tricky. Mini street ambassador, beat na masaka. Skill na master plan, drink na jaza glass. Loki ni number one, nobody better than. Industry kama class, I still have a lot to learn. I'm the same guy, Johnny mindset ime change. My fans wana cheesy kila time na panda stage. Sahi nisha prove gona na jita the great. Ni wengi wana try na siku wate wate wate.
Niko na wanyama banki kwa sibori. Transaction story.
Guys, nashika this makashi, is the leader and welcome to Raborance Radio.
Narola majina madenge na dinga na ringa. Hey. Niko na wanyama banki kwa sibori. Transaction story. Nashika makashi, jana tejina mariga. Narola majina madenge na ndai na ringa.
Wanasema eti squeeze ni na ringa. Juni ko busy sina riba. Sida imboka sembe haingi bila liver. Kisha madoba, mimi na my G-bag. Sieza kikasita maliza. Gini spili na taska sida ya diva. Kaniko klabu mindo na lipa. Biz kama rabu na rahaka ya muafrika. Mana swear my lifestyle is so wrong. Five in the morning with a girl I don't know. Fuck I'm up on you, just squeeze it, we don't run. Attacking the bamba, I know my brothers will come from. Na spend you judge. Nikona super kona spending habits. Kibidit na washa kiku speng in public. Ata si bidit na za kukupaya with sanis.
Nikona wanyama banki kwa sibori. Transaction story. Nashika makash. Nena tejina mariga. Narola wangina madenge na jinga na zima. Nikona wanyama banki kwa sibori. Transaction story. Nashika makash. Jana tejina mariga. Narola majina madenge na ndai na ringa.
Walintokia jana sili siku wana hama. In fact walintokia samba John Kihama. Nilibumburushwa speed gun kama ganja. Months on the run with 3 days ya lala. This is the place ni hifiki ya handa
smama. One by one, yupe ya mango kote chance. Done, isha jipa bila taku dance ana die. Dollar, timu kuwa ka fan. Na muliza na itwa nani ana die nite an. An, check in the plan. Mam, kuna mali naenda kuperform. Calm down, down kuna form. Hey, kana inama joni sabe na jiform. City kama pasa pasa.
Pasa pasa.
Kama pasa pasa.
Pasa pasa.
City kama pasa pasa.
Pasa pasa.
Kama pasa pasa.
Pasa pasa.
City kama pasa pasa.
Pasa pasa.
Kama pasa pasa.
Pasa pasa.
City kama pasa pasa.
Pasa pasa.
Kama pasa pasa.
Pasa pasa.
So mini big man siskeleguni zangalewa na niko fit sana finya bazu tanchorea na nasafisha na piga luku tanmezea sipigi miss pass na cheki unikanerea na ukidesign na decide nikani mwembe na recite kwa hii side na mea pembe cheza zote tic tac toe unakauni bamba sana kakitipito city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
pasa pasa
city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
pasa pasa
city kama pasa pasa
pasa pasa
kama pasa pasa
Pasta 4, niko class, niko class 4 Baby girl, anadai ni washendom Sazi bonga fiti juu miuku wa don Easy N, wana try kuni transform Niko club na magai tunapass form Na magali wameva dom Story gani walae, sezi pass dom Niko chat na magai, mindo fatha dom Kiki B ni walae, nina figa lon Unachua maiza, nina fika home Sezi banja mdam, mindo fatha son Easy streets, unachua mindo melgun Ukibanja nani, unapigo boom Kani happy My guy, ita chipa soon Usi worry na life, ita chipa noon Punctuation kwa life, no matter good Ni weekendi walae, zimefika moon Na madiva wame chrome, nimefika zoom Usi zime, my guy, sunajua rules Tunakata walae, adifike noon Kani ndom, unataka, unakol kush Easy end, unataka, madem boom Wamejaza design, ya makaltoon Ni wapua, wanapenda mate ikun Akijipa, my guy, unacheza pool Doki bend, unagrab, unatap good Easy girl, wanapenda Ali bad goon, kani life tunapenda money fast good Ali jama kapata bad luck good Everything mina do pray God good Fast thing kwa race pray fast move Bad girl anapenda Una tick tack, una tick tack nini Baby una ass, una tick tack nini Nizo nini, una tick tack nini Nina mabuso
mbeba Laborance Radio, inile mbaya mzee
Check you, body go best, body go top Leo tunakanjana na machep, shida sido Shida ni pombe kiwa less, na tuko zone Na venye bana tunaflex, so ito si tu mess Let is all my best
Nasema rom, so inya bamba Rom, so inya bamba Shambra inya bamba Kido inya bamba Nasema rom, so inya bamba Rom, so inya bamba Shambra inya bamba Kido inya bamba
Hey, jio blunt ndo shintu na vova ni dancer Lyrical doctor ni buddha Zimeshika tuko high ivi ivi Macho zimenyanya flight mode easy easy Wenda poa na Malawi Fresh Bob Marley Fresh jama dawi ni kiskank misi nawi Korondi minifanya wanati Kasi gode juya kuki misi taki Ani namba uno bazu neza pulo Boshini yangwai kurubai na makulo Same thing fully loaded Zote ni alarm Zote ziko box ya ni zote ni aja
Ramsa inyabamba Ramsa inyabamba Shamba inyabamba
Manze, hii ni last station kutasikia hadi
Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Ndo mtindo si udu Ndo mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Ndo mtindo si udu Ndo mtindo si udu Mtukutu mtu wakutu kwenye luku Nasibutu guruguru mtani Mistari mistari kula jaba kilasa Tagzin imejame rundogo do mtaa Dogo dogo ndiyo pace digi digi ndiyo clan Minapenda digitali na matools Zikondani zimetoka huko kore na wapowa Ni walami wanadans to be funny Jui traki joni kali Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu ndo mtindo si udu ndo mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu ndo mtindo si udu ndo mtindo si udu
Hai Shikishana jaba kando kushman Alafu manzi ya mafifa ndi utaguza Bado sako luina zini losers Walai wajakoya kiingia tunaunguza Bado shashi nyingi tunaburura Alafu huko kando ni wapoa na masura Buda life ni fiti shika surba Na kama ni kuwaka tunawakanda ya nyumba
Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu Kushikishando mtindo si udu
Fresh music in the world This is
Paparazzi
Radio station
Rubber Ass Radio